Nafuka chigala sienda kumanya byona bimalira ono ye yanywereza dala muntu mulungi kwagala yajule kisa labanze nampa kunkana ono gwono gubalagala namufunyeze my dear balageko my dear chuke mabega balumi my dear
Sombe,
amazina gasombe, sombe.